Yeah. Oh, beat touches. Hizi flow zipo high, siyo chini ya ni low. Domana watu wakai nikianza gaku flow. Nipo fiti siji die, well less good boy. Sometime I get high like Godzilla blow. Oh yeah, I get money like bag lesser. Cham singi ukazane na udrek chesa. My phone full M-Pesa. Washendinga switch on na anza kutesa. Miso mzuli wa sula, ila mzuli wa flow. Besi zao zimedula, za kwangu so. Na wakaba ko, wanaomba po. My father taught me, son, don't stop. Ase kupenda chana nae, usinganganie. Ata kutesa ukiwa nae, ya nini umie. Alo nitosa kati ya zike, save na shanga. Ase vye, doka shuka muduli wa
geti pay. Maneno sina bali nayo. Yapo wana chonga, 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 siwasiki. Zangu ni kugeti pay. Maneno sina bali nayo. Yapo wata chonga, siwasiki.
Hate me, zaidi ya gonjwa la ukimwi wakini disi mtani natumia wangu limi hawamini. Kidume bado nazidi peta umakini. So nipenda mkia na fiata. Bado andani na zamflo. Lazi kuna hata wanakubali nisona. Tungu ni tata bado zina wakabako. Maisha kalata play ufunge go. Unataka beef, do you know me? Sio kwamba na jisif, come see me. Life's not easy, therefore wireless. Every time niko busy, wanauliza busy for what? Busy na saka life, wao wako busy kuchat na apps za WhatsApp. Ndogo kama jicho lakini naona mbali. Snitch tafuta ficho katikati ya bahari. Saa niko shwari. Dogo mdogo anapotea. Flow kabari, masnichi wanasakonea.
Geti pay. Maneno sina bali nayo. Yapo wanachonga, chonga, 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 siwasiki. Zangu ni kugeti pay. Maneno sina bali nayo. Yapo wanachonga, watachonga, siwasiki. Zangu ni kugeti pay. Maneno sina bali nayo. Wana chonga, 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 siwasiki. Zangu ni kugeti pay. Maneno sina bali nayo. Yapo wanachonga, watachonga, siwasiki.
Oh yeah. Beat touches. I see you, bro. Wales was again. Woo. Look at this, my friend. Yeah.